nothando lungaka babu mangihamba mangihamba nawe la ngihlala khona mangihlale nawe kingo hlukaniswe nothando lungaka babu mangihamba mangihamba nawe la ngihlala khona mangihlale nawe Oh, so now, no time.